Nothing can stop a good day dead on its tracks like having a flat tire. But having a good business like Mahlasa Tire Fix, fix your tires anywhere in Soweto, that's a bonus. Let's go inside and see how he jump-started his business with just R1,000. Ah, njaba.
Sikhona sizowena nkosazana.
Siyaphila.
Ngiyabonga nkosazana.
Eh, siyabonga ukuthi usifakile kule business lakho Mahlasa Tire Fix. Awungitshele baba ukuthi ubani ubuya kuphi?
Mina ngibuya eNatali. Kosazane ngubika wakwaSibisi. So ngizama ukuthi ngisebenze la ngoba imisebenzi ngiyibona ukuthi ayikho. Iqalela ngokuphesha until njengoba sengithengisa ngamathayi. Ibhizinisi yona singithathe iminyaka engango-12 years. Ukuze ngifike lana. Ukutholakala ukuthi siyalidinga uxhaso le-government kodwa sibe singalitholi noma sithi siyazama. Abantu laba banolwazi abasondeli kithi siyafisa ukuthi besondele ukuze sithole ulwazi sikwazi nathi ukuthi siqhubekele phambili siqhashe nabantu bekwazi ukuthi belale bedlile siqede i-crime ezweni lakithi.
Baba, le business uyiqale ngokupesha?
Ngiqale ngokupesha.
Likhule kanjani ukuthi uzobe namathaya amaningi kangaka?
Kade ngipesha, kutholakala ukuthi le mali yokupesha ngiyibeka kancane kancane njengoba ngisho ngithi seqede 12 years njengoba likhona lengibeka kancane until ngathenga amathayi nga-5 until azaba mangaka.
Sure, awusebenzile kakhulu baba. Ukuba la ukhona khona manje le Sibisi Senensfield kunceda kanjani ukuthi ube kule khona le?
Kunceda kakhulu ukuba kuleli khona ngoba iy'moto eziningi abantu abaningi bayangibona bekwazi ukungishesha ukungisapota ngoba uma ngabe ngiqashile ngeke bekwazi ukungibona. Njoba ngilana ngisendaweni ekahle ngiyafisa futhi ukuthi ngibe lana ikwazi ukuthi ithuthuke le ndawo.
Baba, 12 years ago i-business mali saqala, inkinga ohlangabezene nazo kuyini?
Ziningi iy'nkinga engihlangabezene nazo, iy'ngqinamba engihlangabezene nazo ngoba kwesinye isikhathi ade ke ngihlale kungangeni i-custom ngoba ama-custom ade engakangazi. Kepha ngokubekezela ngoba yonke into uyithola ngokubekezela. Njengamanje sengiyakubonga ukubekezela kwami ngoba sengiyakwazi ukulala ngidlile nginabantu abangincedayo ababili.
Ulala udlile baba, le business likunceda ngani? Abantwana?
Abantwana ngingalambi. Njengamanje nginabantwana abawu-7 kepha ngiyakwazi ukuthi ngibasupporte, ngikwazi ukuba sesikolweni. Nalabo engisebenza nabo banabo abantwana kodwa bayakwazi ukuthi bebasesikolweni nabo belale bedlile.
Usebenza nabantu abayingakhi baba, and bakusebenzi bakunceda kanjani kule business?
Babili abantu engisebenza nabo lana. Ukutholakala ukuthi nabo ngabafundisa ukuthi ithayilenziwa njani uma ngabe linenkinga enje. Sokubona nje kunomshini leya njengoba ngishisela njena uma ngabe enama-crack ngiyawashisela ngwenze kahle ekwazi ukuthi ebe-safe.
Uyifiselani le business baba?
Ngifisela inqubekela phambili ukuthi ke ikwazi ukuthi incede abanye abantu. Nani uma ngake ningisize ngolwazi ngiqhubekile phambili bengingakujabulela lokho.
Udinga ini baba ukuthi le business le uyithathe uyikhulise?
Into engiyidingayo ikakhulu imishini. Imishini anginayo. Imishini engisebenza ngayo ngisasebenza ngemishini esebenzisa amandla. Manje ngidinga imishini njengesimanje manje lesebenzisa manje manje. Ngiyathemba nabantu abaningi bengaqhasheka mhlawumbe uma ngake ngithole le mishini.
Baba, lastly, any advice ongayipha umuntu ofisayo ukuthi abe ne-business efana la, yini mele ayenze ukuthi azakhule afane nawe?
Ukubekezela nokuphatha ama-custom kahle nokuhlonipha ngoba uma ufuna ukuthi i-business ithuthuke kuqala uhloniphe kuqala khona uzokwazi ukuhlonipha omunye umuntu.
So siyabonga kakhulu baba.
Yebo, nami ngibongile kakhulu.
That was Mahlasa Tire Fix, a man who really shows that through perseverance you can attain absolutely anything. He was just patching from one tire to the fleet that he has, as you can see behind me. Thank you for joining us on Jumpstart. Until next time, goodbye.